Leeto la emong le emong wa mabokoboko le qala ka thusonyana e itseng. Ka hoo, re leboha Pita ka keletso ya hae ya bontate. Nico ka ho rupella talente ya batjha. Herman ka leihlo la hae le ntjhotjho. Eric ka mpho e leng siya naheng ya rona. Karen ka ho thusa bahlankana maetong a bona ho ralla lefatshe. Hobane ho nka dibapadi tse fetang tse 15 ho thusa ho hodisa ho tloha fatshe ho fihlela bomampuding. Ke ka hoo dilemong tse fetang tse 17 FNB e thusa ho hodisa rugby ya Afrika Borwa ho tloha sekolong ho ya yunivesithing ho fihlela e ba mabokoboko. Hobane ka thuso e nepahetseng wa atleha. FNB molekane ya motlotlo wa mabokoboko. FNB, Karolia First Rand Bank Limited.